boy Morgan.
Zlouder.com.
Yeah, babe. Bruce Lee, the king.
When I'm ready, Pemyama. Yo.
Yeah. This is Joby.
Oh, my, oh, my. Oh, my.
They wish me down ni mafamili yenangu ni kucheza ni ya feki. Siva mvela mwishe nga tunakamani. They wanna see you, Yonze, you are crying. Siva mvela mwishe nga tunakamani. Jaja kamumba mwemu pela kwa mapalo na pemba. Mesia muni pase koka ngono. Naini ni mafuna koka chuma. Mesia ni kaenze kukanga kapima.
Mbende wasi ufana koti tata.
Mbende wasi ufana koti.
Mbende wasi ufana koti tata.
Bama pepele le tango, party through you get. Look at now, vintu fonse now, Fankara fine.
Exclusive to Zlouder.com.
Chris, play, yo.
Mr. Mbunda, Saka. Na Mr. Pierre Bamukonga, Jerusalem.